chivasa kuva beta waimera homusinje kwahanuse with prayer and faith in the Lord indeed you can never be a loser wavanonda kombe kechizimbe chamani homusinje noteka kombe kukwa mani na yesu wa mnyweza nutuma mani mwezi wa hindu kwa mtu wa mani it is well, it is well baba mwesi kabona babaje oh 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 chiriche baba mwesi kabona babaje
Oh, no.